This is an MUT Radio podcast.
And I'm joined by the award-winning artist. Yes, KZN artist all the way from Mbumbulu. Angithi uqhamuke Mbumbulu, eh? Qhamuke Mbumbulu.
Siyabuye.
Ladies and gentlemen, it's Kathi ke sephathi ke njengamanje. Our last interview for the day. Igama lakhe uNdoni Kandima. And unemusic wakhe omnandi kakhulu. Hamsana no King Africa. Basijoyinile ke bobabili lapha kwishow kwiMUT Cruise. Sanibonani?
Yebo, sanibona.
Ni right?
Very good morning to you.
Oh, okay.
Sanibonani.
Sanibonani. Sanibonani. Sanibonani. Sanibonani.
But all is well, you can't complain. Only a poor workman can complain about his or her tools.
Oh yeah, oh yeah. Ngiyanizwa ukuthi nanivuye lapha na KZN Film Commission. Nabuya nendondo, nesitele kancane ngaleyo. Eh, Ndoni, ubuye nendondo.
Yeah. Nansi.
Sitshele, uwina kanjani lendondo lena? Eh, umuso bekunjani nje ubuya nayo lendondo?
We guys, mina ngikaze ngizinto kanje. Yazi into ongayilindele. Into evele ifike nje. Sibusiso sami lesi.
Yeah.
Yeah, siyabonga kakhulu bonke abasisekile.
Yeah.
Lokho kusinikeza amandla nje nokuthi asiqhubeke ngoba shothi into esiyenzayo inayindlela.
Inayindlela.
Yeah, siyabonga.
Yes, this is uNdoni Kandima ubuye uwine lapha yana Isabella Award lapha yana kuma KZN Film Commission. Babuya nayo uNdondo hamsana no King Africa. King Africa benjani umuzwa kuthiwa naye Ndoni Kandima featuring King Africa babuya neNdondo. Unjani umuzwa?
Mfowethu angifuni ukuthi mama ngomtheka baba mfowethu izandla zedlula ikhanda kubo bonke nje abathi nje umsebenzi kaNdoni Kandima bayawuseka uKing Africa ngimbeke lapha ngemuva ngoba vele uKing Africa uyathanda ukugqamisa lesiningi
vele
igqamela noma engadingeki kodwa mfowethu ukujabula mfowethu kukhulu kakhulu mfowethu izandla zedlula ikhanda sibonga kubona bonke abasesekile into ebesingayilindele ngempela lena ukuthi ingenzeka kodwa ngomusa kaNkulunkulu nothando lwakhe emkhulu akukho kungenzeki.
Oh wow. Hey Ndoni Kandima unengoma ethi iAfrika sitshele ngokwakhiwa lengoma lena kusukela phansi uyihlala uyibhala kwakutheni kuwena and what is i message the main message oyifuna uyidlulisa ngale ngoma
ngalesa sikhathi kwakunezinkinga kakhulu ngiyakhumbula nje ukuthi ke le wemsakazi wami hayi inhle kahle ngoba manje ngashi ngiqhathe kakhulu no sopolitiki kodwa ke ngingasho ukuthi umlayezo wami kwakukuthi asithi singasiliphethe izwe njengoba kukhona amadoda namakhosikazi zialwa ngalesa sikhathi ukuthi asibe kulelizwe esithi sisikhululekile kulona asingayenzi into engasile abaphathe ngendlela yokuthi sicela ukubukela okuhle kubona abamusa ukuba wagombela kwesabo ngoba kunamadoda alwa manje akusezoba kuhle mangabe thina lelizwe sesenza ngendlela engalungile ngoba phela kufanele ukuthi sonke sijabule.
Yes, uthena you must lead by example. Vele kubonakala ukuthi lalela nanku umholi wethu uyasilida. Kufanele sibukele kuye okuhle kodwa Africa wasungena ke nawe nenkondlo. Uthini umuzwa wenkondlo? Mase sithi sihluzela nanku umoya wenkondlo.
Wethu ndikaba baba yona lapha uzozala ku King Africa mayengena uthi masikeleli Africa masikeleli izwe lethu sizobuzwa ngalo. Ukusho ukuthi kunalezi nto lezi ngempela ngempela njobe sayibekile uNdoni Kandima ezithe nganako noma zisetshenziswa zasebenziseka ngendlela ewukuthi umphakathi waseNingizimu Afrika namaphethelo aweneme ngezinyo zawo ngezinye zazo so isigqisa lenkondlo leza siyaxothoza ngoba lana imbongi ayikho yinhle moyeni
yakhalazi umoya unzima
ikhuza umhloli imbongi kahle
yes this is uKing Africa wamsana noNdoni Kandima babuye nayo iAward lapha yana kusabela yes umaphi KZN Film Commission babuya nayo indondo ngifuna ukwazi ukuthi na igama lendondo i category eben menywe kuyona noma ben nominate kuyona yini igama layo
imakwe but ngiyabona una igama elidimpela kodwa ke hayo okay ilonto igama le lendondo yethu i best use of KZN filming location
akushuthena nayeka eGoli ngoba bayazi ukuthi nabantu abaningi bayela eGoli ukuthi izinto zabo zenzeke nithi nina sifuna ukubuya khona la eKZN size ishaya khona into yethu ngifuna ukwazi kuwena Ndoni Kandima ukuthena umusic uzungene kuona nakusu win indondo ungeniso bani ubani inspiration yakho washo ukuthi yazi ukuthini you got a chance ekuthenini ube best of the best
Baya funa ngikutshele.
Awuxoxe story sisis.
Kuna le ntombazane ekuthiwa uNelsiwesb.
Yes, yes. Oh yeah.
Yes. Uyabona le ntombazane iyona engithathe ngibeke. Engenze ngabona ukuthi yazi nami ngingakwazi ukwenza futhi kwenzeke. Ngaphinde ngathanda nendlela azigqaja ngayo ngokuba umAfrika. Uyabona le nto iyona into engigqugquzela noma uyena umuntu engithema ngabe ngimbuka ngathi ngiyabukela kuyena.
Wasungena endimeni yezomculo.
Ngangena endimeni yezomculo.
Manje nihamba ni juyo la bathe na yini juwet. Kule ngoma ijuwet King Africa. Angeke ngise ngishiye fethu eceleni sibonile se uhind endaweni eyiningi. Wazwangena nalapha kundoni kaNdima. Nihlangana kanjani noNdoni kaNdima? Usubona ukuthi yazi nami I can have isandla kule ngoma esiwini award manje.
Mfowethu, umbuzo engathi mangixoxa leyo mfowethu noma impendulo engathi mangikunikeza wena engacishe ithathe usuku lonke le interview ukuze kuphele ngene nenye show phinde kuphele nenye. Kodwa nje ukuyiba. Ugeza nje futhi ibe mfishane ukuhlangana noNdoni kaNdima kwaku 2019 mangaphosisa siqale khona ukuhlangana whereby kukhona esinye studio ke ngangisebenza kusona nokho sasingekho professional ngaso sikhathi. Sema silangana ukuthi no man. UNdoni kaNdima kukhona leli khona ena engakabu UNdoni kaNdima esabizwa ngegama lasekhaya.
Okay.
So then no kukhona ni talent lapha yana elifihle lapha. So mangasebenze kapheko kwaleli yakhona lingagcini phela lila ekhaya eMbumbulu. So then sasebenza noNdoni kaNdima and kwakuhle. Angifuni uqama mangaye nasekusebenza bekungelula konke.
Yeah.
Sekwenzile kwenzeka. Saphumelela sibongela futhi ngezi sabonga nje kakhulu kunazi ngena ama tema sifike studio lapha siqala no your record ngoba siya studio khona wakhala ke studio ukuthi ubani kuze ikhona wakha
nama ngasifuthi
singasahlangana ingoma
sibonga nje kakhulu lapha isandla sika Sgwili Zuma wazwe lapha we gospel sibongela lapha kunjabulo Vezi inyoke egulayo u co-producer wale ngoma sibonga usibungema okuyena futhi ophinde walekelela eproduceni la yona le ngoma siphinde sibonge kuyi BTS film okuyibona ngempela abashuthe u music video gile ngempela izimanga uzokhumbula ukuthi ingoma le yathi Africa ingoma yokuqala ngqa kaNdoni kaNdima engenile endimeni yezomculo yabe ingena kumabona kude yabisa ithola iaward.
Oh wow, they started from the bottom and now they are here and they are killing it. UNdoni kaNdima uhamsana no King Africa. Sengifuna ukwazi ukuthi na sesizwile ingoma ethena Africa and sayithanda ikhona into esemgodleni bafethu khona. Kani ntase mgodleni
sipheke kakhulu bafethu sipheke kakhulu engakusho nje ukuthi lindika lani okuhle okuningi futhi
okuningi futhi
yamaduze nje maduze nje konke ezozwakala
Africa award is loading.
Oh, many awards are on the way. Asizweke ukuthi na ikhona igigide mhlambe eNdoni kaNdima uyasho ukuthi na uzoba khona kule weekend njengoba kungolehlanu nje.
Okay, into engingayisho nje engiwakonfirmile njengamanje engomhlaka 9 ku-August ezobuye lapha kaStambu kaV khona la eMlazi ngibiziwe nje njengomuntu wesifazane phela senyangeni yabesifazane so kumele ukuthi sigiyeke nathi enyangeni yethu umhlaka 9 kwaStambu
umhlaka 9 kwaStambu uzobe khona kwaV eMlazi wena mV stand up i award winning artist le ezobizo so celebrate nani mhlaka 9 the women's day asizweke King Africa wena khona la ukhona
mfowethu u King Africa umuntu omatasa kakhulu ngeke ngikwazi ke ukubalula ukuthi ke ngizobe ngikuphi ngoba ngengwazi ukumaketha ezinye indawo akuvume angasi makuvumelekile yini kodwa ngikholwa ukuthi akuvumelekile ukumaketha ezinye zeindawo kodwa u King Africa uzobe busy ngempela nje ematasa nje lenyanga yozi yophela nje impela u King Africa nje etholakala kancane ngathi akana data ngicay data likhona ligcwele phama
yeah u busy MUT Radio Chef and Own the Future. Before we wrap up our interview ngicela nje social media handles wenu nama platform kuze befuna sifuna ukubona indondo bafethu abalaleli bafuna ukubona indondo Ndoni kaNdima sikuthola kanjani Instagram Facebook Twitter.
Instagram uThembekile Lembede, Facebook ukhona uThembekile Lembede, ipage Ndoni kaNdima, WhatsApp sengayisho nenumber
guys
073 850 5423
number
Ndoni kaNdima 073 850 5423.
When King Africa we poet so still number yakho bafethu ukuthi sikuthola kanjani sifuna ukumema phela angazi noma na uze uyangena kubantu besifazane yobashayela inkondlo.
No lalela abantu besifazane phela bethu imbokodo kehlehle mina bethu nginzalo yomuntu esifazane so ngiyangena impela nje khakha ngoba ngaphandle kwesibele letha sawesifazane cha ngabangikho.
Sibathola kanjani abantu?
Yakuthi mina phela ku Facebook ke uthi ke King Africa, King Africa on a letter K, uye lapha ku Instagram uthi King_Africa_SA, lapha ku Facebook uthi @King_Africa_SA. Kanti ke inamba engitholakala kuyona ku WhatsApp sinye 071 75 83 047 071 75 83 047. Yona nobong sola yona ku yang WhatsApp na mungifonele nakanjani ke ngeyikhathi zokusebenza kusukela ngawo ko 80 siyagcina ke Nkosi yami ke lapha yangawo 80 futhi asebusuka ngifathe.
So ndoni kandiva na ingoma yakho sifakele yona anikho ku TikTok bafethu
sikhona undoni kandima
ndoni kandima ku TikTok ukhona King Africa ku TikTok angeke uthandi nawo TikTok
@King_Africa_SA
@King_Africa_SA uzobathola lapho na ingoma yakho ndoni kandima usifake
masiyeleli Africa ho masiyeleli zelethu sizobuswa ngalo.
This is an MUT Radio podcast.